Isomo rya 94. Abigishwa bahabwa umwuka wera. Hashize iminsi 10 Yesu asubiye mu ijuru, abigishwa baha umwuka wera. Hari kuri Pentekote umwaka 33, kandi abantu bari baje Yerusalemu baturutse mu turere dutandukanye. Abigishwa ba Yesu bagera ku 120 bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru. Ariko mu buryo butunguranye, habaye ikintu gitangaje. Ikintu kimeze nk'ururimi rw'umuriro cyabonetse ku mutwe wa buri mwigishwa, kandi bose batangiye kuvuga izindi ndimi. Inzu barimo yuzuye urusaku rumeze nk'urw'umuyaga ukaze. Abashyitsi bari baje Yerusalemu bumvise urwo rusaku, maze baza kureba ibyabaye. Batangajwe no kumva abigishwa bavuga indimi zitandukanye. Baravuze bati, harya abantu bose si Abanyagaliraya? None se bishoboka bite ko bavuga mu ndimi zacu? Petero n'izindi ntumwa bahagaze imbere y'abo bantu. Petero yabasobanurira uko Yesu yishwe, kandi ko Yehova yamuzuye. Yarababwiye ati, ubu Yesu ari mu ijuru iburyo bw'Imana, none yadusutseho umwuka wera yari yaradusezeranyije. Niyo mpamvu mwibonera ibi bitangaza. Amagambo ya Petero yakoze abantu ku mutima, maze barabaza bati, dukora iki? Petero abashubije ati, mwihane ibyaha byanyu, kandi mubatizwe mu izina rya Yesu, namwe muzahabwa umwuka wera. Icyo gihe, abantu bagera ku 3000 barabatijwe. Guhera uwo munsi, abigishwa batangiye kwiyongera cyane muri Yerusalemu. Umwuka wera wafashije intumwa, maze zishinga amatorero menshi, kugira ngo zigishe abandi bigishwe ibintu byose Yesu yazitegetse. Mu Baroma igice cy'10 umurongo w'9 hagira hati, niba utangariza mu ruhame iryo jambo riri mu kanwa kawe ko Yesu ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ibibazo: ni iki cyabaye kuri Pentekote umwaka 33? Kuki yabatijwe abantu benshi? Ibyakozwe igice cya 1 umurongo wa 15, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza 42, igice cya 4 umurongo wa 4, na Yohana igice cya 15 umurongo wa 26.